Woza yo cartoon. Okay.
Wa robot sadi ndo kufika de.
Champion Studios, baby.
Na tuko on bella. Sini toto umevata, wepewa. Wepewa. Ni namba unataka, wepewa. Wepewa. Ni toto umevata, wepewa. Wepewa. Ni namba unataka, wepewa.
Napendanga rimi satani kiwa na bibi. Ata tinanga nguvu badimi yako ni tabigi. Kaneruni ya maguji na watoto kiberiti. Hapo usipochunga bibi yako takurithi. Uneza admit uko nyumo me admit. Neza agree na ishingi yo dream. Hadi uku group na kuwaga yo admin. Shit zoku kwenye mbuzi tupa latrine. Fika, 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 fika. We fika, staki distance, nataka nice stand, nataka big chance. Tuneza discuss, niko na beastan, neza mulika, niko na weapon, niko na piston.
Ai java, ai java, ai java. Ai java, ai java, ai java.
Hey, hey pewa, kani round 2 letewa. Hey, hey, ongezea, warombo saji na katunto player. Another one, hey for the books. Game ni ya shows, please don't spoil the mood. Niko rada yako, my eyes are glued. Unafanya ninja, anadai maguu. Hey, renga, itabidi umetisha chisa tena. Hey, seska, itabidi uyongiri umelenga.
Vipi msupa, show me your number. Jivile inakani ka umenibamba. Si umeweza mami na iyo pamba. Inabidi niko koko tu bumper tu bumper. Let's go wherever you picky. Na usifanye iyo sorry iwe tricky. Juu niko koko mami na siyo kiki. Nataka uwe wangu kila siku siyo wiki. One by one,
two by two.
Follow me,
follow.
Si toto umefata wepewa. Wepewa. Ni namba unataka wepewa. Wepewa, itoto umefata, wepewa. Wepewa, namba unataka, wepewa. Wepewa.
Katoto zimevai vai. Make sure umeiwai wai. Ata kama yege chikali kali. Form zake ni pale kani kani. Jipange juta spend your money money. Kwa meza ni ma. Heni heni kibabaz utapiga. Hiyo mali phone call utapata. On the daily hibes. Watu amelewa feel high. Nikanko kwa hewa hizo drinks. Kazi metepo wa rombo. Wa rombo.
Sini toto umefata wepewa. Wepewa. Ni namba unataka wepewa. Wepewa. Itoto umefata wepewa. Wepewa. Ni namba unataka wepewa. Wepewa. Unataka nini? Nunapenda miti nani? Acha nini?
Minafanya una feel uko high high. Mara unataka come try try. Na simito akimina jidai dai. Mama weni nambu nataka. Nikikupo chaitana. Utasikia tizi. Utasikia fiti. Lakini panda ligi kauna taka. Minapenda mluya wabusia. Vili yeo ni handa. Nika komanda. Kisultan basikuwa smart.
Namba. Na kwanza ni mugamba shamba. Leo game inatamba mamba. Niko maji na zamba. Mamba. Niko maji na zamba.
Aijaba, aijaba, aijaba.
Toto umefata wepewa. Wepewa. Ni namba unataka wepewa. Wepewa. Toto umefata wepewa. Wepewa. Ni namba unataka wepewa. Wepewa.